com. Shijatrace.com. Shijatrace.com.
Wa mbinguni wa gari hilo wa mbinguni, twende baba, twende wewe baba, twende
naona kisa kujuana, mezidisha sifa mpaka umenyoa vibaya. Steli za singeli mnacheza nyimbo za kwaya. Menenyema lifti ankoli una roho mbaya. Kivua viatu mguu kama umexpire.
Cheki mwili mzima umejichora tatu. Kuna waza urisi mchu wakapata nafu. Vitu vya kofegi bado unauza beju. Unajisao ulisha chentu na minya juju. Watasema naku ya kede. Maneno mengi hajiele. Ubishana mispendi, naomba mwelewe. Ila kweli ndiyo uwo.
Wendi mbinguni. Wendi mbinguni. Wendi mbinguni. Wendi mbinguni. Wendi mbinguni.
Ndo usha felie.
Wendi mbinguni.
Uwono kwele.
Wendi mbinguni.
Ndo usha fele.
Wendi mbinguni.
Eni uwono kwele.
Eti unakula pia na bring out blacks ya jena. Chango rambi unokanta. Osaida fika unamsnichi mshenga. Shepu siyo yako mediti.
Pia razipo kila sem nika ikanje. Hey shorty prison konem. Kama unakunyo confirm. Ni mwendo wakuzika mashida. Tumechomo na juwa kunyo tungi barida. Kata kata leta. Weta weta leta. Pesa sio pressure. Mapa nimekalisha Nda wakua msha dude gandisha. Ni time ya kutuliza kiri kiri. Tunakunyo kutuna wasa madiri diri. Yashara sinafanya kwenye giza. Oh my jiza. Mabosi wanalizwa. Mademu endo kasu wanabambiwa. Wanalanda wako round wanadandia. Panya road ndani ya crab tumevambia. Stili betu gongwa ila bia tunazugia.
Leo soki ndani umubila kungua. Raya burudani shori ya kinikatia. Mwenye umbo la kipa tulakuni kufutia. Sote pia suki champ wakanipa madoa. Beba tabu wano umwewewe. Nipeni mapanga.
Easy one more time.
Nipeni mapanga. Na ma sister du. Bilinga kidogo. Bilinga kidogo.
So remix, remix. Karibu mzee majuto kwenye makaza milele. Mi huku nina mji wangu tayari unaitwa Kanumba. Nimeshtuka kukuona huku, nini chanzo cha msiba?
Ni mipango ya Mungu na nimekumisi swaiba.
Vipi Bongo Movie mekufa ama iko hai?
Bongo imekufa, mziki unashika kasi.
Una maana gani? Zipi zinauza dukani?
DJ Maki, DJ Mafi ndo wameshika usukani.
Mafi warachuga?
Yes, ni mwenyewe ulimwacha ni director, si unamkumbuka vizuri?
Ngoja kwanza, unajua ya mambo haya mimi zana alivotoka. Ray angefuata Kitale.
Kitale alichekesha, akaja kalitaya. Nimeacha mengi yani mambo ni moto, mambo ni fire.
Mbona nasikia kama hali haiko sawa na nikina nani hawa wanaojita ya moto?
Ni vijana waliungana lakini wakumshusha Mondi. Wengine wametengana na bado wanapata tabu. Kakomesha unyonyaji, kaongeza na TV. Hakika amepata mkomboza na ibeba hii TZ.
Nilisikia kuna nyimbo squeeze zipigwe kwenye TV. Na maana ngoma kali wananchi haziwafiki. Na mitandao ya kijamii je, vipi iwasaidi?
Kuna bro anaitwa Remoto, please happy birthday.
Mambo yamevuma, mipango haisomeki. Kuna maana bi feki. Ramana kuna kila kitu keleweki. Parapanda italia. Parapanda
ile na piga mambo ile pale. Hizo moto na leo na tuma pale. Changa moto so sababu ya kuitaya. Mshindi awa moto kufeli ni dhambi mbaya. Matumbo joto mse baba niko haya. Kakabu joto imejaza ile mbaya. Ukitaka shombo mse baba nitefele. Nanuka upendo nimerithi tabia nzuri. Mama skendo skendo nilipataga sifuri. Mse baba so jipumulize ni Magufuli. Ile kikomando komando jwa sniga. Na chekitani mse baba yangu mida. Mse baba, mse baba. Ile kikomando, komando, jwa sniga. Na chekitani, mze baba yangu mida.
Mze baba, mze baba, mze baba.
Ile kikomando, komando, jwa sniga. Na chekitani.
kitanga mzee baba yangu mida ayo kitanga wili machizi prim paka maka kiki na nani wana ngaka je watanipata yeah. Na wasoma soma na wananona mimi show na wanakoma ile mbaya vile mini na the flow na zihesabu namba 1 2 3 paka 4 hapa hesabu zimelala mzee baba kweli so
mota kama jakaya maisha bora key point masnichi bando imekata wamejunga la madenti
ile kiko mando komando trust nigga na checky time mzee baba yangu mida
mzee baba Santa boy Moko
Kusimujike mwana kisa wabambe Wanalichukia penzi kabambe Hawajajua kwetu ngoma isambe Aya, tutambe Tukiwa madebeni weka tika tu Migu univicheni jingarishe bu Weka monofeni, wayone tattoo Walafi jichungeni, zipu mzifunge tu Uyu ni mama yenu, sidemu wa kupoza Dara uzenu, zisije kuwaponza Hizo swaga zenu, kutongoza tongoza Shauri yenu, mtakuja kufyonzo
Situ napenda naga tu Pendol chindoli Wandaga juu Niki mambie I love you my boo She say she love me too
yeah.
Wakati wa kutamba
yeah.
Muda wa kutamba
yeah.
Zamu ya kutamba
yeah.
Na wewe Nuzisije kuwaponza Hizo swaga zenu kutongoza tongoza Shauri yenu mtakuja kufyonzo Si tunapenda naga tu Pendo linapanda gaju Niki mambie love you my boo She say she love me too
yeah.
Wakati wa kutamba
yeah.
Muda wa kutamba
yeah.
Zamu ya kutamba
yeah.
Na wewe kutamba
yeah.
Wakati wa kutamba
yeah.
Muda wa kutamba
yeah.
Kumwagie mamillion Batman don't callion My wallet, no sweat Kwenye mifuko yangu njo collect Kama utalet, nindo jet Nite wapiga makalet Kiyuno nafuki nyonga kuna kuna Tete mesha msambwana na mbuzi keguma
Gimme love, I go do anything Gimme love, I go do anything Gimme love, I go do anything Give me love, I'll go do anything. Give me love, I'll go do anything. Give me love, I'll go do anything. Give me
Bounce on, in the back of bounce on. Bounce on, I could get it bounce on. Bounce on, in the back of bounce on. I think we should get it, I think I'll bounce on. You walk in my big old yaki China. You watch up a gamma sina. You move the conan in Taja Taja Gina. What a mess. Hili tundo tunaruka disco Na wachumba mdomo ni kiko Mamongeza waini Nipe nyama laini Kiuno nafuki nyonga kuna kuna Tetemesha msambwana na muzike guma Sauti ya koleni ya kumzidi Madonna Hili songi letu nipe kita shanga ni chalaze tukinoma
Give me love, I'll go do anything. 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 Give me
Bounce on, in the back of bounce on. Bounce on, I could get it bounce on. Bounce on, in the back of bounce on. I think we should get it, that we gonna bounce on.
Another one.
Mama Leo na Oa.
Nimesaliti chama la mabachela
wanangu mzuri.
Sitapungua roti za maskani
wanangu mzuri.
Kukesha bando bas
staki tena, staki tena.
Makuru mbembe
staki tena, staki tena.
Kicheche watoto wa town
staki tena, staki tena.
Makuru mbembe
staki tena, staki tena.
Nilekana koshika tobeta onene na leja koshoka konuma via to baba koba minya kete koba kate kacha kwela ina koshi kichi toka tega watu wanakunja wanangu nazimisi flow ila nakaza wanangu hapa ni ngoma draw na chove masala na dime na hela na leke kona la mopa kemba na goje makala na dime na hela nkunda na samereza mziki goko nishisha fa usnichi yako nitana ba vanike wako nitana star ja bless my music god kuchingi na leke hamo na kocha na talo kotola na show na leke kotima magari kabano nonene na vize na go hamo hamo na kocha wataka na vize na jo na leke kotima wasaru na sabo wotiki nto na sabe na sabe na pongo kupaka na vize kakongo na nchove kotole kolapo tomara na choka na pongo tolo makanza tolo makanza.
Tumepanda bei
tola makanza tola makanza
wasukuma tumepanda bei
tola makanza tola makanza
tumepanda bei
tola makanza tola makanza
wasukuma tumepanda bei
tola makanza tola makanza
tumepanda bei
tola makanza tola makanza
wasukuma tumepanda
bei nimefunga na kasa tola chapa na mlo kwa kwenye rimbo kaki chini black state chini timbo black state na unadui tu na ulingo na kuchapa na kubepa kicha chapa bimbo ting ting na kurudisha sile sama bling bling batarisi halisia kwenye picha blue screen macho kama Chinese bobo imejaa green I'm killing you softy rowling hills
yeah yeah pisha mbele na pita kakako pisha mbele na pita babako pisha mbele na pita kiboko yako jeje yeah yeah pisha mbele na pita kakako pisha mbele na pita babako pisha mbele na pita kiboko yako
na mnafanya mnachofanya okay lile toto sijui nani kalidanganya okay mafia sijui tena lolote mnadanganywa mnageza so hamjui navyofanya okay 1 2 1 2 mic check mic 1 mic 2 mic 3 mic 4 focus mic 5 mic wall black globe bad boy black Eric Presidente black ile mafia black Eric Inyo nanyo akira mapepe bob chula pigwe macheke usitake ni cheke wahenga walideso hapa sorry usirete cha
baru watoka jana nogi na Kenya mwana uliza kama Kenya kuko sawa nikawajibu Kenya tuko na disaster watoto wetu wanazidi kuzikana na tomboya ameshika tama alituwacha kama angali kijana je angekuwa mambo yangekuwa sawa divyo walivyo panga maulana deni mulizo wacha bado tunalipa na tumekopa zingine China tukajenga reli pia barabara zilizo baki watu wakasanya so tujiangalie
tujiangalie
tuko pabaya leo kuliko jana sikio la kufa halisiki dawa tuko kwa Twitter tunajibizana tujiangalie bade
tujiangalie
tuko pabaya leo kuliko jana zipo ziba ufa tutajenga kuta tusake zetu tungali vijana
waumini kwa matrina pasi kwa bima kushoto fungu la kumi sadaka kulia ndio maana mbele ya kanisa mheshimiwa na kula sakramenti kabla ya raia siku za mwisho zimeshawadia na revelation inatuambia ni generation inachoma picha ni generation yetu sote tujiangalie
pale pomoshi pana moto cheki shisho hapa tosho soko fake fish na poche na nota wezi shika usinichoshe mimi ni boss mechi kwisha na kani road bros nita grab bitch nikilenga short course pa survive it nenda most more soko cash bitch sina roast talk simpi chasnish squana passport wala passport I've been like Kim Jin, nigga, crowd codes. Nataka kuwa mimi, bass forge. Hauna code, pick a chin, next one landlord. Hakuna mganga zaidi ya Mungu, acheni ushamba shikaji.
sijitie gundu kwenu pambanaji kaza kamba weze kuwenjaji kenge hawi mamba kwa kukesha ndani ya maji
kiwa hebebe hawezi hazuka mimi
hawezi
weka meka chini mzee spumbi macho singizini vyebe ya cheweka na vyo mivya nini ole 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 cheese cheese
Mama nimepandisha mlege staki sigara wege ndo ashindu mama na kukupenda jama shalukani nyani kwako sitokata tama one day one night sitakulaza ubanda bwanga ni bwanga na chinga na zani na mii sanda sanda haya maisha mkanda kuna kushuka kuna kupanda tupa kitenge baby tukale bata baby kuna matazi wengi da uku na mime sante ma usiningate nipe mabusu nitakonda mpenzi mwa ee nataka tupike mchele mchuba punguza kelele mishindo mikani punguza masake kinywele kapige misele
Miso ni mganga kuniganga me I'm on my own lane I'm on my own plane Nadili na sura zao zote mbili kila duru Simuachi Mungu Seli nyumba kwa mfano wake basi mini nuru Simuachi Mungu Nadili na sura zao zote mbili kila duru Simuachi Mungu Seli nyumba kwa mfano wake basi mini nuru Simuachi Mungu
Kama inatema kama samaki Kama ni umani pasi Mita
Mita Mata nikonae Sina cha kuogopa Mata
nikonae Kwa sa Mr. Fresh Cut Bread Bada Kuswaki Mr. Siguzi Kama inatema kama samaki Kama nyuma ni pasi Nitafutie mwenye nya anywe Afu ntalipa kakisasi Pull up na wahuni tumengaka vinyasi Make a root girl wanna come get nasty When you switch back kama vibe ipo hasi
Afaka ya
deni ipo tungi mbaga basi yeah.
She drop that body She just wanna dance she don't want no story Package like you know kama mtori Party siku kucha baka koko tori
So baby, wine your waist, bila you wine your waist,
My name. Niache nivyo guys, stop wasting my time. Naki skin tight, we rahisi ku grind. Sipping all wine and it's making me whine. Boys come out water, they be losing their minds. Hi, I'm the baddest shorty. Boys they wanna put their hands on my back.
Switch. Majengo soko ni music.
It's the kids, baby.
Tumeanza chini, 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 chini Tukichanga msini, 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 msini Chakwanza uzuri unao, chapili unadharao Toka enzi underground Paka sasa nami hela Nami hela Tukwa wote paka nami hela Nami hela Yeah Wanaomba vizu ya kwa wanawez Yeah, sound is out mchicha Mary Jane Napiga Sara Kaspara na we Wana ndisi mimi mdogo mdala we Yeah, furaha tupu sahu pain Naona you a ex-boyfriend and I complain Hey, mambe mikichwa kwenye train Neno langu kwako moja anyola le Na umbile lako ndo na data Na sura yako ndo na fiata Chezo akun, ninkwa karata Mr. Emo na Emo ni pigo za kimasta Nasimamia tunakucha Nikihama kikumekucha Toto mtamfiska pewa bucha Na kila kukikucha na chuja
Awele weke topishan kwa punchlines of Facebook Hagu fan ka rave fan, we're fed to Skwani gaiti ya we mtibi yake play tunes Miaka nenda we msani MC una play to Makida we so king kakiba So yo ming kwenye ring, mistari ming zaida zero
Nothing cool, nigga. Oh, judge it, you're a nigga. Mango kia poor, be sure I wear a cool jigger. Wrench my suit down now, how you lip a school fees. Yeah, more now, no miss a kid, try with kill feed. Till now, how you only feature we're stupid. How you pick your bound, I could turn a was a group is. Pengin in the nooks, majilitea, how chook, majijangea, kumbuk, lipo to care, bro. What buy a mozush, one at your chair, how stook, ushaputea, what kush, one up to tear, bro. Nanko say, bro, quelly how na spare, bro. Go play fair.
There's a me don't mind. Black, black, black. Black, black, black.
Kiberi tiri ndi na kuono na zami wa shide moto mie.
Matia, hana. Black, 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 black. Black ki kone bito, ne bito. Tego mi toto badu. Sagodika umba kapatia, hanado sanya navutia. Sebule kwa chumba kajazia, ladha asali ananatia. Akitupia anapendeza kama mdoi. Lipsika mpakara kama kachoi. Na madika hajatembezwa palo kigoi. Kama kumbuka mpakara adichogoroi. Kama samaki sangara iyo mikogo. Manyaku kama na waona mima chokodo mie. Hakini touchi touchi moyo unadundaga.
Kama ni mapenzi
unadundaga. Akisema sita hakini
unasikio wana mimasia mbiwi. Masikio nimesha kuwa kiziwi. Kuna na mchana bairo na chana mistari. Kila kuna ya mtana ndika mistari.
Kama ni mziki ni mziki nime fall in love. Kama ni biti ni biti nime fall in love. You see me rocking the moon na bado sija give up. Kila siku every day bado mina keep up.
Sauti zako wewe tu zinanifanya mi no stress. Melody zako wewe tu zinanifanya mi somebody.
Chana kabisa ndo fake chesa. Saksoni ndo kabisa meni bamba. Kiweka kwenye melodi pamoja na rumba.
Suku aribina ni mara.
Hapa kabisa ndo nilikuwa mento.
Uliva siri ya penzi ya ndo nilalawana.
Penyo kana kutani ya mina
mwakisha. Akiwa lai na kupenda sana. Uliva ye. Uliva ye. Uliva mwana. Uliva ye. Uliva mwana. Oh Uliva. Sina penzi la muda. Karuba, kwa sababu na kuitaji na misi na mwingine. Niwe baba na we mama kesho pepo tuyone.
Mena long sedi mese seleka na pam di po.
DJTwist.com.
Oh, God, police don't stop.
Ay, 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 ay sashimi, this your zoom.
Emi dele Adomoko Inu boto kidi kidi Waya boto kidi kidi
Bebebe Asaji bebebe Embuji bebebe Siuji bebebe
Asewe Goja jiset Swali susa na kula Fanya wainama kisha rotate Tuwa kunjishe na sura Leo shimo limetema Meshinda beti
Shinda beti
Tuonyeshe sinema wakina feti
Asajo nijo
I like it
Wena tancho godo
I like it
Najinkolo jinkolo go
I like it
Kono la soto jo
I like it
Baby jo jo jo
I like it
Najinkolo jinkolo go
I like it
Kikupa jo godo
I like it
Kono la soto jo
I like it
Oya jibe bebe Asaji bebe bebe
Ninayeni wanadamu na dunia tunapita kama kupata kwa zamu uzamu yangu itafika
shijatwist.com
Swizi kanadamu Kesho taja nizika